macho wangu moyo. Sina budi kukumbia wimbo huu wakati machonge meujaa wangu moyo. Kwangu mapenzi ni ugonjwa, wewe ndiye yangu dawa. Kila siku na waza vipi nitakupata. Napiga simu na kuja nimekungoja sana baby.
Baby girl, mimi ninakungoja.
Anything happens, still I'll be with you. Nikaribie mami, na kuhitaji baby. Unitachi ni kutachi, ndio ni feel me, niko na we. Usini yache, usini klande. Nambie kama na mungina ndia mimi. Nijipange, usini pange. Usindanganya na mpenda kwa mapenzi ya kweli ya nauwa.
Baby girl,